Sebefasile abanye bekhonile thina shaweza alwazi namakhehla sekuphile sake sabinjwa ngemfula nangezikhukhula zeziqalekiso buka sesulile sinqoba noma sesiguqile inqobo nje umphepho ungaphumile inhliziyo isamile sibabonile basamile kepha bahlulekile thina lokho esiyikho sakuthola befasile namanje lokusilunga esithe singakaze sizone ngalutho icala lethu bangokunqaba nathi asivumanga ukuhlala phansi sama nathi noma abanye sebeqhela kithi thina ke sike sajikelwa nangabakithi isishabe siphosa nangemithi impuyi iphele zikhombo ziphunza zimithi kufa yonke into ethi thina kodwa namanje siyakhula sibabakhulu sizodlulamithi kanye nezitha zethu noma kumnyama kwamanje lapho sikhona siphile sibathandayo thina sazowapheza la maphupho kunzima sikhala ziyoma ngenkani ezindonga zisamakithi ezizakha siyokhala siya phambili ngoba phambili siyakubona ukhanya ukwazi nsenenkani
Ngelangomu, namela tesa.